Martin at the washing the lawn. Washing the lawn. Nwachukwu gịnị ka ị na-eche? Iji aka gị eme gịnị? Iji aka gị eme gịnị? Were aka kpọrọ Chineke ụbọ. Ebuni ọbụghị elu, okwu ka ịma m. Ebubo ụmụ adọrọ ịsọ nle, naanị gị ka nwere, enweghị m onye ọzọ. Chineke ụmụ une, onye isi une anyị, ekene o, ekene o, ekene o. Kere ụlọ Chineke. Ebube bụ naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Otu osisi nke juru ọhịa nle, ebube chiwa mgbago ọnyụnwụ, naanị gị ga nwere, dabịa enweghị m onye ọzọ. Echeta obi esie m ike, ebe mmaba m, ome obu m, kaa. Ebuda iche m, naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Gaga n'ugwu, omi ihe kpara ka, omi ihe kwere ike. Otu mkpụrụ akwụ juru ite. Alụ nshị alụ aja, naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Ọgịga anyị na-akụla aka ekene o, gị nwe aka Chineke, gị nwe aka ụmụ adoration ekene gị o. Ihe dị ka gị ya dịwakwara bụ, naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Sede ikeri mama sheda mama mama sede ikeri mama she sanda mama Isa o yisi ni kero bi ni le na nege kire oi go mana kani mana kebe o soge maniru mana azu soge maniru mana ni soge ka yi were. Ụzọ nakwa eji ma o naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Ihe dị ka gị ji wakwara m, Jizọs. Jizọs. Ihe dị ka gị ji wakwara m, naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Ekele o Jizọs. Ekele o Jizọs, otito o Jizọs. Ihe dị ka gị dị wakwara m, naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Anyị na-enwe ọṅụ n'ịbụ Chukwu, ịbụ Chukwu dịrị anyị. Ome obu, ekele o, onye isi permanent ata anyị na-ewu. Ọmarịcha dede m, ekele o, onye isi ọkanga, ekele o, nwanyị, onye amụma nke mbara iwe o, naanị gị ga nwere, enweghị m onye ọzọ. Echeta obi esie ike, adabere adabere ndụ. Aṅụla aṅụla ndụ eriri eriri ndụ Jizọs. Onye ọma ga-ata ọzọ dị naanị Adoration belongs to you. Adoration belongs to you. Adoration belongs to you. Oye ngoze kebu chineke. Oye ngoze kebu chineke. Oye ngoze kebu chineke. Ngozi wendige. Ngozi wendige. Chineke gozi unu. Chukwu gozi unu. Chukwu gozi egi. Nwachukwu. Chukwu gozi egi. Ngozi jukwando gi. Ngozi jukwando gi. Ngozi jukwando gi. Yes. Oh,
Jesus, remember your families. What are you passing through now? Call on God, call on God. Jesus, it's a time of commendation, prayer of commendation. Blow it to you, Chukunaka. Afa di anagana ha wawa. Igwe di anagana ha banchara. Oji chukuchi. Ebere. Onye ọrịa, oge a bụ oge ọgwụgwọ nsọ dịrị gị. Nwata akwụkwọ, ugbu a bụ oge amara. Success. Onye eji eji oge nwere enweghị erue. Jesu na-agarị na-ekunye nwa kuru nke gị. Ọ na-ekesa ngọzi. Nọrọ n'ekpere, talk to God. Pray is the secret. Pray in the spirit. Ebere. Remember the adoration ministry. We are carrying mama, Sendara mama, ya carry mama, Shida ya carry. Jesus. Ebere. Jesus. Oh, baby, you're the one. Oh, baby, you're the one. Oh, baby, you're the one. Jesus. Chukwu na zebere, Chukwu na zebere mmadụ. Jesus na zebere, Jesus na zebere. Oyuku. Solution to all problems, and with God, nothing is impossible. Anywhere you see great things happening, know that some people are doing great prayers there. Great prayers make great things happen. Ure mama ya kedara mama mashedara masendere baba. Ye kerebo sendere bokia mama sendere baba sheba. Yesu biko tawai namu Jesus. Wesu gara yumau. Yeme wobi ni haya mire. Biko wote tana mara eja wondoria. Wege na kage buchi beke bobara indora na bebere ba. Biko wesu giba da tanu chibe ke biko. Tokambari wege bada ta papa. Nike nebube. Yame wa mara. Mera ya mara. Mera ya mara chiku. Jesu govana oria nike kapage. Monso no yelai, no yelai. Oh. Aha, Jesus. Casa, tu é chuva. A bonita se go, tu é zeia. We were here to worship the Lord and not the Lord. A massa é glory, glory, honor, honor. Doctorology, somebody, Julia, Alphania, Latria, belong to you. Oh, God of God and Lord of Lord. Amarama Mazelaro. Ebe kodike di kasa. Ida ebe kodike. Aga na mbari ebe kodike. Uzo na mbume ebe kodike kasa. Ochi na beze ebe kodike kasa. Achi cheni ebe kodike kasa. Jesus.